so simwe buwala bw'abakinyozi kw'okumanya omuntu si gwe musango lwaffenna byetusula tukolerera n'ekiwomerezebwa ekityo bwe kisooka naye bwe kisukkirira ng'enkuya ekivaamu nawe okoma buli omu kumanya munno kuba buli lw'oyitawo kafuuka kamanyiiro era tuliko abayaayo emmanju w'ebikaali bali baavudde ku kye bayita omumanyiira nti baluma embaa ne basiya n'okusiya ng'abaswakidde batamya n'okutaama nze mundeka empitewumende ndaba ekafeero oli bwe twasoma bazunza obumanyiiro bamanyiizi be banja okusaaka bansi nazze lwana naye kansooko yomu
Thank you.